fresh forever.
Wanafanya game for funny, tunafanya to make money. Atufanya game for satani, nimechivya ipi na honey. Tunapiga shot,
wamepiga shot.
Usicheze cop,
tushatua lock.
Dog slobesh kwenye box na magori ya kuforce. Tunaishi tukiboss. Na tema nasema kinyere atupigi ndere. Tunatamba wanjani sisi wajuku wa Nyerere. Fatiri milato fameza leo souls jana. Wangine wapo na magari so mguni ni nakabi yo. Ukizo goa ni mkashio.
Hip hop checking up a rap, checking live a shop, check it kwa WhatsApp, nap kwa snap, tupo kwenye map, checking up a rap, chap chap, watu chezi love, tunawindwa na makops. Papa, 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 na red cap, tupo hap, tupo top, tunatoa tip, tupo kwenye peak, tupo deep, no gap, wakari wa trap.
Ukita chuta kuliza wa mesh, wa mesh, wa kawara, ziwa la tulato, kipindi vipengele, yamecha mandoro, yuza wiki wiki wiko, wa meshi wa moto, moto, steti bilako, fata matoko.
Wabesh ndo guy, uliza form, parting on night, sky, high. Ndo level tuna fly G5. Kwa my friends half half, kwa my haters bye bye. See you later, tupo busy kwenye ranks, tuna rise. Toka east paka west, wanakiri we the best. Hawa mini njo utesi, kufichi utada. Ukiwa na sisi Bakadi majani, dry au mix akali. Hatujirisi we run the city na sisi ndo serikali. HQ, Zinza, ukija kita, uliza. We rap it adi Ibiza, buga, boda, bila visa.
Jeju wa basket, anko o football, man. Ça me plaisait pas, si j'aimerais de la musique, musique dans mes rêves. Wabiche c'est une grande équipe, j'ai confiance à cette équipe. Chez nous c'est l'ambiance, c'est la fête, comment c'est, mais ça me fait quand même du bien.
Try the King Kong, come and re-box. Drop the beat, dog, make the grip walk. See the tight top, we ain't playing phone. We're best you running this town, kacha. Perus, chewy, we gini kada. Hatuna karatu, na penda mara. Just give us the cash to unesha bala.
Vita uwanze mwenyewe.
Vita singoje, iku uwanze wewe.
Tunadondosha midiwewe.
Ngombe kabebwa na mwewewe.